Jenaba Sidi Bé, misal minima.
Ma alaykoum salam.
Yow ten ko fati e ngaynaka e nder ndi leydi Senegal anko ko eden bangé wonda hida andi ko fewndi hen wodi eppoji hewde yettade ngam bamtugol ngaynaka e nder ndi leydi yewtien ko non alhali sifori hande ko non ngaynaka sifori e nder leydi Senegal
ko yettude Allah no feewi taw jarnude taw mawdo leydi yaltudo do woni Allahji Macky Sall salmude mo no feewi ngati min hande sa tayi mi hande mido jodi do e les leggal mede yewta wodi ko wada wodi ko men wallira cadele wonnode do no wayno ussima ha hande mede yakori kandidaaji de men hedi do di de men nani no haladi meden andi won hen kandidaaji hakkilaaji amen jaggibe pour jango so be ganyike be wawan kontinde ko andanda hore ma president de la republique Macky Sall wadi dum e der Senegal rimdini gaynako e gaynaka
a holli cadele monde ustama kono hino wodi heddide hande ko cadele honde aynobe Senegal walla aynabe Senegal jogiti e der ndi leydi cadele hanade safrede
cadele haynade safrede taw idi fof ko yobe hisano men jawdindi taw ko menen yaade mabbe dum woni recensement du cheptel du Senegal taw ko menen aynabe yaade joma gande en faate ko wiyete bindol jawdindi men hiso men anda jawdi Senegal aynabe ladden ko be total jawdi mun no foti gedel dim men gel nguyali di e president Macky Sall de arno wadi criminaliser nguyali di men jaggay gujjo men nawmo gendarmerie nawmo ha tribunal nyando nyaawa wiye ko jaggira ko buura hani laptude gujjo accite men ronki don famude so tay non gandal amen karalagal heewani no feewi hay sa jetti avocat a yawata hebude gonga wiye wonde joni gujjo o accitataake te hay so accitaama so mo jogi jawdi yo jawdi makko ndi yeeye wujjaado jawdi mum o yobe men renki hebude on don dalilu dalilu tatabel o ko affaire lesdi lesdi ndi eno fecce no feccirte ni yimɓe tato hawti buuɗi buttati hawti bujjoyi wiye goto oɗa nawi buɗɗiɗi ɓeeɗa nawi goto kala mbuuɗe feccere andi hare ari lesdi ndi no wona feccirede ni ko aynaɓe hokke geɗal mum ha timma kala ɗo weendu woni kala ɗo lappol gaynaka woni kala ɗo forage woni jommo walla amen ha tawa ɗon ko aynaɓe innira ɗum heddi ko kadi faade gurdam jawdi ndi programme waɗama ɗo men dañi ɗo aliment hakke milliardji joyi président Macky Sall hokkirino no e bit no e comptuji aynaɓe département ji ɗi kono ha hande men yinno ko ɗum telline les ko wayno boutique pastoral ji ko wayno magasin ji taw ko aynaɓe joganto hoore mum gérana hoore mum safara jawdi ndi ɓe tellina ɗum ha to jawdi ndi wonto gati safara jawdi ndi eno moƴƴi eno waɗede kono ha hande yoɓe ɓeydu e wuturnere ɓe liggotoɓe e nder ladde ɓe tawa ɓe jaɓi wonde ladde ɓe liggano aynaɓe walla ɓe jangina sukaɓe amen ɓe waɗana ɓe kayitaji ɓe wona auxiliaire ji ɗi gandanɗa hoore ma no wawi toppitade cellal jawdi e gurdan jawdi e nder diwanuji ɗi
a yewti seydi Sidi Bé ko fati e leyɗe ɗen andi saria ɓamama ko fati e dartigol haare hakkunde duroɓe e aynoɓe timmingol on saria ɗum addani on newende onon ɓe aynaɓe
no woodi ko hayana ɓeydede code pastoral o décret d' application o kadi e waylidde ɗum kadi e ɗenngal haal pular e ɗenngal amen ɗenngal aynaɓe ɓe haalata ko e nder laddeji ɗi ɓe watta ɗum ɗereji goɗɗi won wonɗi toon toɓɓe toɓɓe wonɗe toon ɗe watte ɗeɓgal meɗen sukaɓe men jannguɓe pular ɓe jannguɓe soninke ɓe jannguɓe ceɗɗe ɓe ɓen wawa yaade gure ɗe wiya ko ɗum ɗo luwa o addi joni ko ni waɗirte ko ni liggorte hamoni fo anda jaɓɓal muɗum anda darde muɗum no kadi ko heddi hen ko ƴewde men joɗoda kadi e candidat o so Allah waɗi o gañima men joɗoda e makko nguyali ɗi sarɗiji ɗi wotama kono ha hande meɗe yiɗi ƴewde toɓɓe toɓɓe ɗe gandanɗa hoorema somen joɗodima mabɓe gujjo wiyama oɗo jaggiyama ko wujji kaake gaynako o wujji baali makko nayi makko luwa jaggima o soke haadi ko fota sokede ko
ko fati e mbayligu weeyo o ɓeyna ɗum e francire changement climatique ɗe gandi ɗum addani on onon ɓe aynoɓe caɗele mawɗe hande ko honɗum hana waɗede gam wallita golɗon hara on bone lorrari on sanne
alhamdulillahi hande meɗen jogi hen jaɓɓal mangal nge gandanɗa hoorema menen aynaɓe men jaaɓi waylude mbaadi gaynaka amen woni waylude mbayade gaynaka maɗa so tawi jamanu ardi e waylo waylo anne kadi ada foti dañde jabbal gongal tawa ada wawi wurnude jawdi ma haande hisa wawa hen jogade galle wawa hen jogade leydi woni hondo men heɓa leydi timbundi men heɓa ndiyam men heɓa kawirde komin liggoro demal huɗo e hesugol huɗo gati ndeke ko hikka andumi wonde ko huɗo amen no hese ga nawe waɗe magasin ji Dakar eno PC par tonuji tonuji sukaɓe amen so Allah tawnime ko kamɓe hankadi waɗata balotaji balotaji huɗo waɗa magasin ji huɗo nawa Dakar no yeeyoye wona hankadi ɓe dañi liggorgal ngal andanɗa no adda ngaalu e nder galle o
Dieynaba Sidy Bé mi yettima sanne a jarama
Allah jarama a jarama mi yetti on mi jarni on mi manti on mi mani onon fof